download music on Soratu.
But voice beats.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Go be my love. Yeah, yeah, yeah. Panchito yomwe munakwira samala moyo wanga kujokela ndiri mwanam paganda kula munamva ululu wa mama batawi yanga yobata koma besi munasiye kundisamalila ndimpatso dani ya mama ndingakubaseni ndisabweza kwa inu wa mama munthawi yake zose mumandichitira ine ndimasunga ndisabweza kwa inu wa mama muntawi yake amama munagwira ntchito yolela ine magolo munagwira ntchito yosamala mwana ne amama munagwira ntchito yolela ine magolo munagwira ntchito yosamala mwana ne amama munagwira ntchito yolela ine magolo munagwira ntchito yosamala mwana ne amama munagwira ntchito yolela ine magolo munagwira ntchito yosamala mwana ne nditokoze madotolo pantchito yomwe munagwira pulumutsa moyo wanga anthayo bada zabwino zose manesi pantchito yomwe munagwira teteza moyo wanga pantayoleba ndimphaso dani ya mama ndingakubaseni ndisabweza kwa inu wa mama munthawi yake zose mumandichitira mama ndimasunga ndisabweza kwa inu wa mama munthawi yake amama munagwira ntchito yolela ine magolo munagwira ntchito yosamala mwana ne amama munagwira ntchito yolela ine magolo munagwira ntchito yosamala mwana ne amama munagwira ntchito yolela ine magolo munagwira ntchito yosamala mwana ne amama munagwira ntchito yolela ine magolo munagwira ntchito yosamala mwana ne amama munagwira ntchito yolela ine magolo munagwira ntchito yosamala mwana ne amama munagwira ntchito yolela ine magolo munagwira ntchito yosamala mwana ne.
Download music on Soratu.